kukumbuka
baada ya kuchekelewa
baada ya kuomba sana
kufunga
wako yuko wapi amamenda Ben conference
yeah.
Amamenda Ben conference
kama una mtu we sipe moyo
Media.